And you inhibit an baby.
Yeah. It's another good night, hallelujah.
Oh, another good vibe. Happy New Year.
Pate mama ya di Mario na te. Tenyo meza batwa we nali kupate.
Pate na gono mwaka na gote kupate. Betule wana bama gaga mazike. Jatufula na wanene musiti.
Na guno kubate mazibu zibu. Na ya kutule se wafe mazibu zibu. Jempiti debo likafoka jofu. Aba chakaza nebe bachakaza bama lirivu.
Na guno mwaka na gote gufate. Betule wana vama gaga mzike. Jatufula na wanene musiti.
Yeah, oma nyinti na guno huwe dena. Yera bawara
bamuku 20 siri kwe basigade. Kumibili jemusi tude.
Mwenkono meteba kutude.
Benjala tetuzi sewa ina maliki waneka pedi tuvipata mchivuga. Naka sisi tusoka na mkubuga. Wadenkono membi fenebe matuzi vuga.
Anyway, what the way you got to work there?
This year.
Kaduo mwaka teke day.
This year.
Pate kumpate nobody mwang mwang.
This year.
Anya inebita na bimpe.
This year.
Pate kupate. Ndinyo meza batwa we nali kupate.
Mazima.
Siri bagana kukuba pate.
Tukube pate kupate. Na guno mwaka na gote kupate. Betule wana vama gaga muziki. Jatufula na wanene musiti.
Kona. Kuno mwaka kutukulike. Waja kugenze we tulika tebule.
Uwedeko.
Na guno mugula ule. Nyawe bukalu babuna chatugusi bulenga.
Uwedeko.
Sana da good night, hallelujah. Hallelujah.
It's another good word.
Happy African, say Happy New Year.
Iba Happy New Year. Ngagu wede kogo bade go to you, ya.
Wede go.
Oku jibala, chituko ya na ye. Boligo kwanko, chogo komida pate.
Aye,
vera pate. Ndinyo meza bacho we nali kupate.
Era siri bagana kukubo pate. Pate kupate. Na guno mwaka na gote kupate. Betule wana vamo gaga muziki. Jatufula na wanene musiti.
It's another good night, hallelujah. Hallelujah.
It's another good word.
Happy African, say Happy New Year.